www.dajimsafi.com.
Mapenzi najua nje ndani ilo na kujuza na mbona nakubali wala sikatai kuwa na kupenda ila so kama bila we kuishi nitashindwa bibi upende eki na kupenda unajikuta keki unavimba vichwa wele uwe kinini unataka unaonyeshwa mapenzi unaleta sifa ilipenzi bala nikiwasha moto kunia na chochea kila mtu star nikizila ya nalisusia oh mama mama penzi la manunda ilo hakuna kucheka mkutwa serious penzi la manunda ilo dayani shosho mandonga mtu kazi penzi la manunda ilo hakuna nikibaka jambazi penzi la manunda penzi yo penzi yo 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 yalida nifulu minunoe atusemezani atuchekingo na wala utohi migunoe ikimani isho furaisho atutaki kupua kila mtu wa moto maelewano kimi singono ili penzi ya matuna cheza pono wo 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 yani kama siasa ni kutoma rumbano mimani uu mweza kuwaseno dara ujumlisha minuno wo 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 ili penzi bala nikiwasha moto kuni anachochea kila mtu star nikizila ya nalisusia oh mama
kwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.